mukwano gwe singa si mukwano gwe Yesu ennaku eluma ensene enyiga embeere ekusukako nga boyita b'enganda zo bakulese nange sijjukira luli nga nkyali mu kyalo embeera yanyiga nnyo n'egufuula omulimu eŋŋanda zandeka emikwano gyandeka bona ne banvaamu enseeno n'engaba na bwenvu ennaku eruma ekyo ekiseera kyali kikambwe nnyo kyali kizibu nnyo nze natuuka n'okwegaana Katonda nalina bula naye
omukwano gwa Yesu nze oluusi gumpitirirako ne nnoonya we nkutandikira ne wabula ekisa kye kingi nakyo oluusi kimpitirirako ne nnoonya we nkitandikira nawo ne wabula
nasiba mutima Machiara, sitani ne mugoba nti fire fire I have to believe have faith and trust in God oro katonda ne musembeza kumpi wano omutima ze ne ngumu wagwona nga sirina na chendekayo wabula mukama nze nanywera 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 nanywerera mu Kristo Simbe nyumba etasobola kuyuyibwa etasobola kusulibwa etasobola kukwa Yesu ye mukama
omukwano kwa Yesu nzo lusi kumpitirirako
Yesu, eyange yajifuma, ni watembe
omukwano